Zambia, Africa.
That's
the fire for the vibe.
Because
it's
easy.
Spill the wine.
Because it's easy.
And I got
we have any
no testing.
Jaxi.
Akumawa.
Sanga kuone ai. Anajaila bakasi si uyo. 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 Osali.
Kashiyandi jetin kufise ya kusungilo mweo so jetin kufise uyo gai ni kazizi nifambili vima chichika mumatizi si ni kumverela jelasi sini nga kucha ye petro monga chujasi umoyo ni mumatu bintu vina ni kumverela kuna bantu te fionse uinge shiva elo futi te fionse ninge shiva bati panosiko ni kutandi sana sini nga fune sisi wafa wasiyavana. Uyo gai ni kazizi ivambili vima chichika mumatizi.
Sanga kuone ai. Anajaila wakazizi uyo. 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 Osalila wako waliko.
Chema pepe, manje sanga kuona na jaila vintete. Jimani baba jonse nika kulangana. Bagai unafela, awe ni satana. Jawamulinga kafwae kofye wambi. Waliivela ni level ili ya imbi. I'm just gonna open up your eyes. No matter how dark the sun will lie. Izo misozi ze ulida zisasida. Wako wako alipo mami alindila. Usaivale no ikapo pempelo. Mwe kwa chela lelo si mwe kuza chela mailo. Chauta sama kona za unikila. Mwamuna okulinga za kupasila. Ukamupeza iwe mugwiri sise. Usamulekelele iwe mugwiri sise.
Sanga kuone ai. Anajaila wakazizi uyo. 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 Osali.
Kama ilo mkata ni wanji ya kakuyukisha.
niwe mgede ulibeche mapepe. Niwe mgede ulibeche mapepe pepe pepe.
Oh, jeez. Chipiola 1, 2, 3 na 4.